Abaganda baalugera lwatuuka kyakusinga kulya bw'okutta lugero lukulu nange korona virus ampangudde zaani amalako omwezi nga sikubye ku gita baawaatako zero sikulu nno ne Yesu yamutwaliramu ekyaki yakala emizikiti gy'abasiraamu gyo migali Muhammad esaba osituka abantu bwe bafa emizikiti gy'abasiraamu gyo migali nabbi Muhammad esaba osituka abantu bwe bafa bakifesi bantumye nkugambe mukulu bagenda kwasitula bajje bagende bakyalina kibali wabagaana okukola kuba nakwani ekibuga kikalu bamalaaya batambuza abigere abalala tibwa bagenda Tanzania Uganda batamye tebakyalina bamalaaya batambuza abigere abalala tibwa bagenda Tanzania Uganda batamye ensusu zituse nobakuba tebakyalina bweveeyi alogisikale abapolisi banyiza nyate ku runo bumuseveni ekyobanoonyako omuntu kikulu bwenyalegenda batira mayumba anti boda netakisi wabigaana okkola ebipapula bidibira mayumba gabwika banaabikubani nga waggala ekkubo n'abalala obanyevu ku runo bagamba wandibangaolikakulye bave mu kibuga tuli watambula nga n'osanga kasasira eggulu kati balikiwanga n'abafumbe babula bastriti kidi bakateyamba mu kibuga nabo bakaba kimu musajja wattima abaabasuuliranga ekikumi buli olukya tebakyabalaba wabagoba mu kibuga abakazi abafumbo banyize abakazi abafumbo banyize nyate ku runo tebakyalina gwe bakulaba ennyo basoowaako nezokkameza ngwe wakaza bbula omusajja n'akutuulirira obudde ne bukya onaayawula ddyo ofune ku nnusu kaana omunnye wako omusajja yanona kino kyetuliko ndaba ssematalo yennyini olaba ne basire kwini abazinze ku runno obasanga mu mayumba bakutte ku ttama nga batunulanga abaakava mu nkumi batumye ntuusa obubaka gy'oli mukulu funa ambyulensi ebaleetera empeke bwentuto zituuse n'obbaluma bazimanyiza kikusiko na bbiya kati baziriisa n'emiwogo akawunga bakettaniranga abali enkoko basire kwini nange kambawe ku magezi bwemuddamu pakasi ebizigo omubulire mutani bwala beensusu zinkwasa n'ennaku mutunulanga be bakuusa oluwawo ayiseko mbalasita abali mu ghetto enjaga ku luno ye yabafuukira emmere anti ezaakakomando luno zabbula banoonya bwe beeyiiya embeera ya nnaku ng'ezaakakomando nazo zabbula banoonya bwe beeyiiya embeera ya nnaku abaloko defensi bakolera kati mu nnaku tebakyayala mu bantu wabayita empunu abakubi b'ebipande n'ebbaana banyivu ku luno bagamba mu biseera by'akalulu todda gye bali basuubula ebipande ne langi baali tebannasiiga n'obalemesa okkola beebuuza banaalya kibabeera abalamu nga b'ofunakota ebijanjaala kawunga kkiro n'abamutuulira buwulizi nti mugaba oba ebyaffe mu kubitikka mwabitikka ku nfudo muzeeyi kyengusaba kino kikulu bulawo amasalo mituyambe ku luno lwokyayawula pasita na swapa kubanga bonna kati b'amasulubu wandikuba koronavayirasi ate ze ensekere ne zidda mu nkutu nemmotoka ya lwakataaka yakwata empungu anti abategeka laale wabagaana okkola kino kyakuyiga eriri neggwanga tuyige okutondawo emirimu tutereke ku nkalu oli bulooka wa takisi tufune 12 bw'ogula ecupa ya bbiya ne malaaya mu kkubo muntu osula mu kisingo lwomu abaana basatu nandirodya bangi emyezi 8 simisasule booza sidde mu kyalo balizzaayo mayiti toyina wadde akadaala k'ennyaanya mu kibuga kino kyakuyiga erimu abasebo tudde mu kyalo tukuwaata enkumbi twerimire teri mulimi anyigiriziddwamu ono korona nyize bamulya nnimira balemedde mu kibuga abatunda obugaali ne bamakanika ababukanika muliisa buti mmwe mufunye ensimbi ku runo bapangusa kino kyakuyiga ate gye muli bwe muddamu okkola ku runo mubeere bagezi ekyokubanga ag'okukuma muyimbi munene tekigaana ku baana kalimu awo ku bbali abatakisi bukyanga mulebera mu kibuga kubaba ababago banda bamuwedde ku runo muzeeyikakuta nnyina kyembuza mukulu zaasa ninakkola kyegwota wannusu mwene njala n'obulwa konteera ku ssimu wandibawayina eyateero ng'ate yabula lekankuwayo emu jeneeyafa abakulu erisiro musamu mbambe muse abakasa banonya nganda bankumu nabekwe kalwa karantini kati atengi bawe Mera we maromo akabaga kati batia na yero woza mwete faba na kumutu wakuli kwezi bulaka unga kibali emmere mwataba kule sabone sanitizer kusei obo chumanyi dito na tutakola ne sabone muse kupaje tiyo mtu kabile awali ya chibi mechiru njiweche yunila corona virus atadaba maduka kundide omu nyokwali okwevitano kwa nkume mbili Abasawo abazalisa mwe mwesi webiri Emirimu kigenda kuba mingi Omukazi ne wabane n'abaana yatima Ateeka okuva mu kalantiini eno nga yawaka Muzeeyo tuyambye nnyo tusiimye Ekyalegenda tutira mu mayumba Abantu b'ofuga oba balukumi Manya ebibiri be balina ensimbi N'abasawo mbasaba mweddeko mu kino Temuddamu ne mugoba abalwadde Oba corona nga yali kumimu esangi zino Tekitegeeza nti obwasiriimu bwafu Muzeeyi kye nsaba taata Kaguta Pasita Yiga mutetuyambe Wadde yayogerera yasubira Naye mmanya nti ne bayamba bangi Abantu baasunga omutwala aweza Nga n'omusolo era guwe mu bungi Embeera gyalimu Muzeeyi ogiraba Naye nga y'omu ku bayamba eggwanga Mukabi baalugera ye muno ddala abanyamye mu mbeera eno nsiime Jjajja Ssekatta w'ekiswera weebale Asawo essempenje ekyotera nasiime Lwe lwakataaka obaddewo mu bangi Munnange by'okoze byonna nsiime Nammwe abalala abanyambye mwebale Producer Saifa by'okubye biwoomye Dokita Beke mukono nkukakasa Sirikwerabira ne bwe ndiba ng'ensi Kabaka bulamu bwezannyo jjajja Wampadde omukka n'embeera omulamu Jjajja bamweya n'akutuladde Wakutudde ziddiiro ne nfuna ekakyendya Jjajja ddungwanjigidde ensimbi Bwezannyo jjajja Bajjajjange be simenya abangi Byonna bye mukola bweza nsimbye Ngenze ndukka bamweyana Ngenze mundabira ab'eyo